ngabakulembeze ku mitendere gyenjawulo abalondebwa gyebuvuddeko bateekateeka okukuba ebirayiro batandika obuweereza mu butongole omwezi ogujja ogwokutaano. Meeya omulonde wa munisipaali y'e Lugazi mu ssaza Kyaggwe Kiwanuka Wire Mubiru ategeeza nti waakunoonyereza okuzuula ekituufu ekiviirako abayizi mu masomero ga gavumenti mu kibuga kino okukola obubi mu bigezo eby'akamalirizo. Meeya Kiwanuka bino abyogedde ng'agamba nti akizudde nti ebyensoma bikyali bubi nnyo era nga beetaaga okussaawo embeera okutereeza buli kimu.
Neewuunya, tulina amasomero aga private tigigasinga okukola bulungi naye ate nga weesanga amasomero gano aga private ng'abasomesa abalimu sibatendeke nga aba government aided schools. Twebuuza lwaki abaana aba government aided schools tebakola bulungi, amasomero tegakola bulungi, twagala twogera amazima. Era essomero lyolaba nti likoze bulungi ate libali alya private ne litulira mu government ng'erya private tenabafuna tetwalisenga sitting center. Kati bano ne babala nti first grade zaabwe naye nga bw'ozinoonya emabega ogenda okulaba nga first grade siki si zaabwe. So ekikugenda kirwanako nga tukwatiddwa wamu ne municipal education officer ne basentebwe banga aba divisions kuba omulimu tuteeka gwegulima ffenna tulabe nti abaana baffe basoma bulungi. Twogerezeganye n'abazadde school management committees ne PTA ffenna tukolere wamu tulabe nti omwana w'omunaku asoma oba asomedde mu ssomero ki naye nga asobola okuyita